General Francis Ogola ayaa geeriyooday kadib markii ay burburtay diyaarad nooca qumaatiga u kaca oo ay saarnaayeen 11 qof, waxaana shilkaasi diyaaradda ka badbaaday 2 qof oo haatan lagu dabiibayo isbitaalada ku yaala dalkani Kenya. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto oo saxaafadda la hadlay xalay fiidkii ayaa sheegay in diyaaradda militariga ay ku burburtay deegaanka Sindar ee degmada Elgeyo Marakwad abaarihii 2 duhurnimo ee shalay. Diyaaraddan helikopterka ah ayaa burburtay daqiiqado yar kadib markii ay kacday, waxaana la arkayay dab iyo qiiq badan oo hareeyay goobta shilka uu ka dhacay. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa arrintani ku tilmaamay inay tahay musiibo qaran, waxauna uga tacsiyay dhammaan shacabka Kenyaanka, isagoo dhinaca kalena ku dhawaaqay 3 maalin oo baroordii qaran ah.
The Chief of Defence Forces and his entourage departed from Kainuk to Chesegon in West Pokot County.
Taliyaha ciidamada Kenya iyo xubnihii la socday waxay ka ambabaxeen Kainuk, waxayna aadayeen Chesegon oo ku taala galbeedka kawniga Pokot, halkaas oo uu ka daahfurayay dayactirka dugsiga sare ee wiilasha. Kadibna waxa uu ka dhoofay Chesegon oo waxa uu aaday dugsiga tababarka shaqaalaysiinta ee ku yaala degmada Ausin Gishu, halkaas oo lagu waday in uu kormeero xarumaha dhismaha ee machadka. Nasiib darro, diyaaradda ayaa burburtay wax yar kadib markii ay duushay. Arrintani waa dhacdo murugo leh, si gaarana waxay ii taabanaysaa aniga oo ah taliyaha guud ee ciidamada iyo weliba guud ahaan ciidamada Kenya.
General Francis Ogola ayaa waxa uu ku geeriyooday da'da 62 sano, waxaana uu dhashay bishii Febraayo 2012. General Francis Ogola ayaa waxa uu ku biiray ciidanka difaaca Kenya 24-kii bishii Abriil 1984. Waxa uu darajada sare ka gaaray oo uu noqday sareeya gaas, waxaana loo magacaabay taliyaha ciidanka cirka Kenya July 15-2018, xilkaasi uu hayay muddo 3 sano ah. Hore waxa uu xilal kala duwan uga soo qabtay tababarada taliyada iyo shaqaalaha oo ay ka mid yihiin taliya ku xigeenkii ciidanka cirka Kenya, taliyaha saldhigyada ciidanka cirka ee Laikipia. Waxaa xilalka kale uu soo qabtay ka mid ahaa madaxa duulimaadyada dugsiyada tababarka hawada ciidanka cirka ee Kenya, iyo sidoo kale madaxa howlgelinta ee xarunta ciidanka cirka Kenya. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.